te ao e he ku mea iru ngara waiho kia mihia i te tua i tita makahewa te ngakau i o mātou e re wara he hoki ki te iti he mahi mo te tina na kahua hau e te iwi he mea pai te aroha ka hore i anei he tikaro manawa noku te ware ware te he arumia atu te tiraia kutu e he waka ngaro atu nā patu ngā waiho mai nā hura e te atua ngā ngaro i huri atu te e iwi i ngaro iho tēnā rā koutou e ngā waiho tanga iho a te hunga kua ngaro e aroha nei au.
Haere mai ki te kaupapa o te rānei e.
Tira e te whānau. Whamutu ngā te karanga. Moga iwi. Ki te katoa. Tēnei te rā o te atua. He tutuki pai. Moenei ngā pau. E tūmai ki kone. Tōrena ki inoai tātou. I runga i tingua te matua, te tama e te wairua tapu. Āmeni. Ka ngā atu aku kanui ki ngā maunga. Nō reira nei te āwhina mōku. Nei hō te āwhina mōku. Nō te kaihanga i te rangi te whenua. E kore ie i tuku i tau waiwai ke neke hia. E kore tau kaiti āki e moe. Inna e kore taukaiti aki o iha raina e parangia e moe. Ko iho taukaiti aki. Ko iho tau whakamaru maru i tauringa matau. E kore koe pakia e te rā i te awatea e te maramarani i te pō. Mai hoa e te aki i rote i ngā kino katoa manu i tāki tau wairua. Mai hoa e te aki tau haringa atu me tau haringa mai. Aia nei a āke, āke tonu atu. E pā te matua ka harawa. Ko koe te kaitu hono hono i ngā iwi o te ao. E whai anu i te rongo mau. Ko te whakaaro pai i ngā tangata katoa. Tēnei mātou a pononga. Te tuku atu nei a mātou whakawhetai ki a koe. Mau manaakitanga maha i uhinga ki runga ki a mātou. Hei mua koe i a mātou, hei hō, hei tohu tō i a mātou mai katoa. Ko koe no hoki hei whakakai a mātou. Kia pai kōria i mātou mahi katoa, he mea timata, he mea mahi, he mea whakoti roti i a koe. Kia pipi ai hoki mātou ki te ora tonu i te mea, e ata whaiti nei e koe. A koe i hukaiti nei hoki tō mātou ariki. Āmene. E pā te matua. Te tiro ata whai mai ki a mātou i tēnei taima. I ngākau tai a mātou ki tēnua tika koe. Ko mēnei hoki koe ki te hui hui, te hunga tokorua rāne i runga tau ingoa. Ko tai mai hoki ngā wakapuna, ngā rangatahi, ngā whāia, ngā mātua. Hei tautoki hii te kaupapa, whakahirohira o ngā paupau e tū mai ki kone. Tēnei rāti inua tika koe ngā pakaara tētahi ki te tahi, i runga tau tama, ātou mā te kaiwhakaora o hiu kaiti, aia nei, ake tonu atu. Āmen. A he tuia ki te rangi e tūnei. E tuia ki te papa e takotiki waho. E tuia ki te here tangata ki te pai iau. Ki te au ramarama. Kehi wara. Kehi wara. Maranga mai la pakatia ho. Ko tai mai tau maramatanga. Ko hui mai ngā iwi. Ki tau maramatanga. Ke matara. Tirohi atu kei te hui mai te nuinga. Kei te whakaeke. Ei hoa wai e tomu ki tau whare tapu. Ko wai hoki e piki ki tau maunga tapu. Koi a te tapatahi ana te haere. E tika te mahi e kororo pono ana i roti tāna ngākau. Uakina mai ngā tatau te tika karonga hau ke whakamoi miti kei hoa o ngamana. Ane ranga tauma te timatanga kōrero. Puta nō ki tēnei au hurihuri. Ko tatu mai ngā rau karanga ki tō tātou kaihanga tuatahi. Hei hōno re he Claudia. Hei maunga rongi ki tōni iwiranga te whenua. Ki te pakaaro pai. Ki ngā tangata tō. Tēnei te kōrero, he tangatoru o ngā iwi. O te rārawa, Dau Pauri, mai ki ngā puhi. E tahi mano, whiturau, he warurau, he hara mai ki te papai tonu ke kone. Moene ngā whenua katoa, he hā te papai, he hā te papai. Ka hara mai ki te papai o ngā wahine. Ai. He katakata ki a koutou. Hara mai ngā iwi ki te papai ngā wahine. He noho mai ki kone. Tēnei te kōrero. He papai mō ngā whenua. He tūtone mai ki ngā maunga teitei ki kone te haukainga. He papai mai o ngā māra. He noho mai ki te haukainga i tērā wā. I Pukepoto. Ai. Tēnei te kōrero mā koutou, ko tai mei, i hakaranga mei ngā taringa o tēnei ngā kōrero. I roto i ngā tamuri ki tanga ki ahau nei, hare mai ki tēnei taha, e noho tai iei, hakaranga mei ngā kōrero ngā tūpuna, o ku pāpā, a te herapō rua pe haramira, ara ko mutukapa. Tēnei ngā tohunga, i tērā taima, nā hare mei, tēnei te wahi tapu, o ngā mātua tūpuna, ko mutu te papai, o ngā iwi tonga toru, nā ko hinga mai, ngā koiwi, ngā whēua, kei kone. Nō reire, ko tau mai ki tērā nei, he tū mai ngā pau whakamaharatanga. This pau here is to remind the people that this whole area, as far as the eye can see, e wahi tapu. This is the cemetery of our forebears that fought on this area. They are buried here. Way back in the early days, there was an enormous epidemic that happened here. Ko hinga mai ngā kaumātu kuia. Nā, kei kone. E takata mai te kōiwi i tēnei whenua. Ko Māpere Block, Tīngawā tēnei whenua. Nō reira mai ki tēnei ngā wairua. I just want to say, it's an honour for Papa Eru to be able to come today and to share the knowledge that I have with our mokapuna here today. Because it's important that we come here. This is not just a stick in the ground, no, Carl. This is the popo to remind us that our tūpuna are here. Why? Because we had intermarriage between all our different tribal areas. We married in the Dau Pauri, Te Rārawa, Ngā Pui, and we're all here today. We are the descendants. We come here today to listen to the kōrero. I acknowledge our tamariki, and I'd like to leave a whakatauki with you. whakanua tō mātauranga ki te wahi o te atua. Hei, kori tō, e toka ke ai, nā, tō tino tō maiti Māori. Ke mau ki tō Māoritanga, ke horoia tō tui Mareikura. Infuse your knowledge with the wisdom of God as a nucleus to promote the perfect Māori child. Embrace your Māoritanga and preserve your identity. Tēnei ngā whakatauki o ngā mātua tūpuna a ko ngaro ki te pō. Te pāta matua, ki te roa te whai mai ki a mātua i tēnei tāma. He tū mai mo nei paupau, he paupau aroha, he paupau whakamahala, i rungi te ngā te matua, tama uta wairua tapu, aia nei, a ake, ake tunu atu. Amen. Tēnā koutou te whānau, o tatu mai ngā rau karanga i tēnei pau tuarua. I'd just like to give a little bit of history of this area as we see it now. For me, I was born on the Wahi Tapu, up the church here, a place called Hiruhara Mahou, New Jerusalem, is where I was born, on a Wahi Tapu. Unbeknown to us, as a child, we were full of hakihaki. And we wondered, my father pondered and wondered why. What happened here? Even with the doctor, ka rongoa koretake. E karanga mai ngā kaumātu i tērā taima, a mita para tēnei mā. Hare tonu ki te kuikuea o Kraini Mautini. E noho mai ki te haukāinga nei. Ai. Hare tonu a hera pō, mō ngā kara, ne? Ō, e ki mai. Ore kororo mai, e kui. Nā, e pangapanga ngā hakihaki o ngā tamuniki. Hare te kororo o te kui kuia. Kei a koutou tō whare, e tū mai ki te wahi tapu. Ki tērā taha. Hare tonu, ki tērā wā, e noho mai ngā kānga tuarua. Ko hara mai i ngā rā, a te kuikuia, hi koe tonu, hara mai ki te horoi ki a mātou, ngā tamariki toko whā, ki te oneroa a tohe, kei kone, i paripari. Arei te kōrero. E titira mai, moele ngā maunga taitai a te haukāinga. Ne, tēnei te, te kōrero mā koutou. Ko taumata mā hoi, titira ki huria. Huria, titira ki te rangi haukaha, e tū mai te whare karakia. I tērā wā, kei reira pukepoto, ko te kakenga te ingoa te whare karakia. Nā, o tērā maunga, titira mai ki rangi papa, i tērā taha, ko rangi papa toko toru. Rangi papa, titira ki pukenamu. Titiro ki hikuro, titiro ki mongero, titiro ki horowhāno, i te rātaha, nā. Horowhāno, titiro ki rangi tuhi, ki te kamu whenua, ngā maunga e tūtone mai ki te rā wā. Rangi tuhi, titiro ki puketona, ki te kamu whenua. Puketona, titiro ki Waitehuia, titiro ki whakamaharatanga, ke te Roma, whakamaharatanga, titiro ki Patuwahine, titiro ki Pukerua, titiro ki whakatauatia. Oene ngā kōrero i rota ngā tamirikitanga, e hotiki ngā tānga kōrero o ngā mātua tūpuna, kōkaro. No reire te iwi. E kōrero poto, e hara mai, ki te kaukau mi tēnei awa, nā ko te wairoa, e toko toru ngā awa, ke te ngā here, ke te wainui, te ngāire, wai te huia, a hale tonu mai ki te whenua, ke koni ki te kura, o ahi para, tuatahi, nā ko te wairoa, timataka ki te rapaha. Dingo ngā hononga i te rawa, o tauranga te iwa, o tauranga. Ka mutu ake ngā mahi o ngā, o ngā tupuna, ko ngaro ki te, i te rā taha, o te wahi tapu. Nā, ka hara mai ngā a pokahiwi, ki te hara mai ki tauranga, te horoi ngā kākahu, ngā tinana, i te rawa. Hara mai ki te hononga, i tērā taha, te piriti, nā, tērā te kōrero o ngā tūpuna, te puta o Paraweta. Te puta o Paraweta, i tērā taha. Nā, mai, ki tēnei, i wai mimiha o Paraweta, te hikoetanga o te awa, mai, ki tērā taha. Anei rā, he tamariki tanga, are mai te karakia, i tēnei kohatu, i tēnei taha, te kohatu, nā, ko, e ki mai, ko te pātū te ingoa, te pātū te ingoa o tērā kohatu. Mai ki te honanga, mai, ki kariri kura, te oneroa tohe, te pūtukaua tapu ki te reneka wairua. Tēne te kōrero. These are the three rivers that assembled together in this forest. They came and adjacent to behind the school into what is called now the Wairoa River. Just this side of the bridge is where what they call He Raiona. That was the den where our kaitiaki he rested there and travelled from there right down to Waimibiha, back with the falls, to nurture this whole area. And as children, we were taught to karakia before we come onto this whenua. And there's a rock down here that is called Te Pātū. Te Pātū, te ingoa te kohatu. And we had to respect all this area because of the koiwi around here. Do not go on that whenua. He tapu tapu, he tapu tapu, he tapu tapu. But today we see them. They come up on their quad bikes, ke kone, on their four, on their machines. He taka I te whenua o ngā tūpuna, ke kone. No rere, a pite kōrero. I'm just passing on some of the knowledge that our tamariki will hear. Te tiro ata whai mai ki a mātu I tēnei time e ngā kautai au mātu ki tinua ti kā koe. Ko menei hoki koe ki te hui hui te honga tokolua tokotoru rāne I runga tau I ngā. Nā reina te matua, te koa mai, te oringa manaki tanga, te oringa ata whai, te oringa aroha mō tēnei paupo e tū mai ki kone, I runga te ingoa te matua, tama, me te wairua tapu, ai anei, ake tonu atu. Amen. Ara mai ki te awhi o tēnei mahi, e mahi whakamiharo o tēnei ngā paupau e tū. Ko te manu e kai ana I te miro, nō nā te ngā here. Ko te manu e kai ana I te mātauranga, nō nā te ao. The bird that eats of the berry, the middle berry, his is the forest. The bird that eats of knowledge, his is the world. Kei au koutou. Tēnei ngā whakatauki, e hoti I kei au koutou. tokotoru o tēnei paupau e tū mai. Tēnā. Puritia mai rā! Te tika! Hei kōrero! Puritia mai rā! Ngā tāunga, hei wānanga. Puritia mai rā! Te aroha! Kei te ngākau ā tangata! E hai! E hai! Kei ā koutou! Ora mai! E tutuki pai mo tēnei! Pau e tū mai ki te wahi tapu i tēnei rā. Hare mai. Hare mai ki te wakaronga mai ngā kupu kōrero ki hau nei. He tāonga o ngā tupuna he noho mai ki kone. Tēnei te mana te ihi te wahi te tapu. He whakatau mai a koutou. Ngā whāne. Noi hana mai. E hakaronga mai te moana. Nā, ki te rātaha. Ngā maunga teitei mai. Ki te tauroa. Ki tēnei taha, nā, hale tonu ngā moana. I kā rini kura. Mai, ki te rere ngā wairua. Kei a koutou ngā whānau katahi, moene ngā kōrero, e pāna ki tēnei wā. Nō reira hana mai, o tai mai, kia koutou. Ka mihi, ka mihi o ngā tamariki mō ka puna. Tēnei te kaupapa o ngā tamariki ki tēnei wā. It's been a long time coming to have this process put into place. I know that our tūpuna wanted it done many, many years ago, but today, we have proved a point because we are joined together on this whenua that belong to them. So we are here to witness the tranquility of this whole area as far as the eye can see. Nā, te rā taha, pararaiha, it's paradise. Wai moki to say, oh, it sounds better in Māori, pararaiha. Hea te ingoa tērā taha, he parareiha. Oh, kia ora, papa. Ai, they were that small. Now, they're in their 30s, but they still come back here to learn the history and to pass their knowledge on to their children. Nō reira, e ho mā, he kororo poto. He kororo poto, ko tai mai ki a koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Ah, tēnā koutou. Tēnei rā mātou tīne o tika koe, hei te kowhakapetai, te whakaboi miti mō tau ingoa ta. Tēnei te tokoturi o ngā paupau tū mai ki Māpere. Hei maumahara mō ngā itua, ko hinga atu tēnei wā. Āne rā tīne o tika koe ngā pakaaro tētahi tikatai. Nō re re pā te matua. Ingi hea mai tauringa, ringa aroha. Tōringa manaakitanga o tēnei pau e tūtona mai ki kone. I rungi tīngu o te matua, te tama, e te wairi o tapu, ai nei, a āke, āke tonu atu. Āmen. Kā nuku nuku, kā neke neke. Kā nuku nuku, kā neke neke. Kē ki te koe, ngā tai. O pāringaringa, e horo nei me he pipi whārauro ki tua tako te tapai. Tako te tapai. Whiti, whiti, tata, tata. Whiti, whiti, tata, tata. Ke tū te pai āke tonu atu. Moene ngā kōrero o ngā tūpuna o te Upauri. Ka tuake ngā mihi kia koutou, e kui mai e koroma. a teina ga tuhana ala mo ga mokopuna. E toko whao tēnei paupau e tūtonu. Hei mohana. Hare mai kia koutou te rā nei. E ara ka he wiriwiri. Hare te wairua o tēnei mahi. Hei mahi hōnore mā koutou i tēnei rā. Tēnei te mana, te ihi te wehi te tapu. E kōrero hia, moi nei a kōrero e pāna ki tēnā, ki tēnā o mātou. So it's all about us, our children here, why we're gathered in this very unique place on this block. As we look out, te Onerua Tohe, some call it Ngāti Mā Beach. I don't know how they got that name. Blink, it's gone. Te Onerua Tohe, tēnē te kupu o ngā tupuna, I roto I ngā tamarikitanga. Hari ki te Onerua Tohe, ki te kaukau, timatanga ngā krake ke kone. Hari ki te kaukau, hoki ana ki te haukāinga, e kai mō ngā manu. Oh, sorry. Anē te pātai ki a koutou. In my young days, we were brought up on kukupā. There are no policemen around, are there? But we were brought up on kukupā. We were brought up on kuaka. We used to traverse along this beach. That was our kai when I was growing up. Yes. But today, oh, aha, e pū. You're gone. Ane ngā kōrero hitori, mā koutou. Taringa whakaronga mō ngā tamariki. Ai, ai. Nō reire te whānau, kamihi. Kamihi ki a koutou, hara mai. E tutuki pai mō tēnei mai. E hōnore, e hōnore ki te atua I tēnei rā. Whakaronga ki te tangi o te hotu manawa Māori e whakatau mai a koutou. Nau mai taku manu, piki mai taku manu, he manu aha katau. He kātu ki rarangatahi. He kuaka mārangaranga ki te tahuna. He kori mako pai ki te kātātara. He piwai waka I kuti ai te mate. Tēnei te mana, te ihi, te wahi, te tapu, te whakatau mai a koutou. Nō rei hare tonu mai ki a koutou te iwi. Titiro a te whai mai me tēnei pōpau toka whā I tū mai ki kone. He taonga. E mahara, e whakamahara o ngā tūpuna ko takata mai ki kone. Kei noi tātou, I runga I tingua te matua tama me te wairua tapu. Āmeni. He noi tēnei nā mātou e te atua kahalau ki a koe. Ki mengi ngā kupu, ko rārongo nei o mātou taringi tēnei rā. Kei pai paki aki ki roti o mātou ngākau. Ke nui a ngā hua ara, he pai atu o mātou noho. Ke whakamō I miti ti aitu ingoa, ākoi hiu kaiti nei hoki tō mātou ariki. Āmene. Ka ngā atu oku kanui ki ngā maunga, nō reira nei te āwhina mōku. Nō I hoa o te āwhina mōku, nō te kaihanga I tarangi te whenua. E kore ie I tuku I tau waiwai ke neke hia, e kore tau kaiti aki e moi. Inna e kore taukaiti aki o Iharaira e parangia e moe. Ko I hō taukaiti aki. Ko I hō tau whakamaru maru I tauringa matau. E kore koe e paki e te rā I te awatea e te maramarane e te pō. Mai hō I te aki I roti ngā kino katoa, mana I te aki tau wairua. Mai hō I te aki tau haringa ati me tau haringa mai. Aia nei, a ake, ake tenu atu. Āmene. Nō re re pā te matua. Tēnei te rā, ko tai mai ngā iwi, ngā rōpū, ngā tamariki moka puna, e tautoko I takaupapa mō ene, ngā pau, whakamaharatanga I tiu mai, I mapere. Tēnei rā te inua te kā koe, ngā whakaaro tētahi ki te tahi. I rungi tau tama, ātō mai te kai whakaora oi, kaiti. Aia nei, ake tunu atu, āmene. Rikoe te ngā te matua tama, wairua tapu, āpi.
mi torang ie katang i mo te tenei taku mana wae koi mo pairiri o taku kiri e ka hotu hotu ake taku wairu wae turu turu ko pata pata he ua ia Ari te ko miti miti hare I te aratsi atia Ngā tairo o kupe I hawai ki tā poko poko I whiti I hawai ki tahu tahu I hawai ki are are
Now mata, hero wa.